Essuula ya 22. Erinnya eddungi lya kulondebwa okusinga obugagga obungi, n'okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Omugagga n'omwavu baalabagana, Mukama ye yabatonda bonna. Omuntu omutegeevu alaba akabi ne yeekweka, naye abatalina magezi bayita buyisi ne bafiirwa. Obugagga n'ekitiibwa n'obulamu y'empeera ey'okwetowazanga n'okutyanga Mukama. Amaggwa n'ebyambika biri mu kkubo ery'omubambaavu, akuuma emmeeme ye alibibeera wala. Manyiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newaakubadde nga mukadde talirivaamu. Omugagga afuga abaavu n'eyeewola abamuddu waawola.
Asiga obutali butuukirivu alikungula obuyinike, n'omuggo ogw'obusungu bwe guliggwaawo. Alina eriiso erigabaagaba anaabanga n'omukisa, kubanga awa omwavu ku mmere ye.
Gobanga omunyoomi n'okuyomba kunaavangawo, weewaawo okuwakana n'okuswazibwa birikoma. Ayagala omutima omulongoofu, olw'ekisa eky'omu mimwa gye, kabaka ky'anaavanga abeera mukwano gwe. Amaaso ga Mukama gakuuma oyo alina okumanya, naye asuula ebigambo eby'omuntu asala enkwe. Omugayaavu ayogera nti, "Empologoma eri bweru,
nattirwa mu nguudo."
Akamwa k'abakazi abagenyi bunnya buwanvu, akyayibwa Mukama aligwa omwo. Obusirusiru busibibwa mu mutima gw'omwana omuto, naye omuggo ogukangavvula gulibugobera wala okuva gy'ali. Ajooga omwavu okwongera ku magoba ge, n'oyo agabira omugagga batuuka mu kwetaaga bwetaazi. Tega okutu kwo owulire ebigambo eby'amagezi, era ssaayo omutima gwo eri okumanya kwange, kubanga kigambo kya ssanyu bw'obeera nabyo mu ndaayo bwe binywera wamu ku mimwa gyo. Obwesige bwo obeeri Mukama, kyenvudde nkubimanyisa leero ggwe. Sikuwandiikidde birungi nnyo nnyini eby'okuteesa n'ebyokumanya, okukutegeeza ebigambo eby'amazima bwe bitabuusibwabuusibwa, olyoke obaddize ebigambo eby'amazima abo abakutuma. Tonyaganga mwavu kubanga mwavu, so tojooganga abonyaabonyezebwa mu mulyango, kubanga Mukama y'aliwoza ensonga yaabwe, era abo ababanyaga alibanyagako obulamu. Tokwananga muntu wa busungu, togendanga na muntu ow'ekiruyi, olemenga okuyiga amakubo ge n'ofuna emmeeme ye ekyambika. Tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo, newaakubadde ogw'abo abeeyimirira amabanja. Obanga tolina kyakusasula, lwaki akuggirawo ekitanda kyo wansi wo? Tojjululanga kabonero ka nsalo akedda bajjajjaabo ke baasimba. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, aliyimirira mu maaso ga bakabaka, taliyimirira mu maaso ga bakopi.